mwaramutse neza dususuruke address email ni radio yacu @voanews.com facebook voa radio yacu muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara rwose mususurutse abavandimwe n'inshuti
ndebanita Claude nkaba ntasha mama wanjye twatandukanye bitaga Mukadori nkaba naramubuze ndi muri Kongo aho bari hose n'ubwo ntazaho bari ndabatashe cyane mama rwose ndacyamukunda cyane n'umuryango wanjye aho waba uri hose ndacyariho ndahumeka rwose ubungubu meze neza ndi umusore iyo ari aho baba bari ba telefona barabuze umwana muri 1994 ndacyari rwose bagatelefona kuri VOA kuri radio aho baba bari papa bamwitaga uri mu benshi murumuna wa mama bakamwita Biguri bose aho bari ndabatashe cyane ba telefona kuri radio rwose bakamenya aho ndi ubu ndi mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba nkabatura indirimbo ya Theo bose babireba bita urwandiko murakoze cyane rwose kamirindo
umunsi mwiza
nsabimana iguha umugisha kandi
yego twese Claude we Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Address email radioyacu@gmail.com, Facebook VOA Radio Yacu. Mushobora rero kutwandikira, mushobora kuduha nimero zanyu, tuzabatumikira rwose maze mususurukane n'abanyu.
Nitwa Ngabo Nziza Pacifique, bakunda kwita Mukangi. Abantuye ikigali muri Kacyiru. Nasuhuza abantu batandukanye, hari abantu bari hanze nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaba harimo Bamasenge, abitwa ba Venansia, abitwa Bandu wa Mungu Leya, abitwa ba Cecile, abitwa ba SP n'abandi. Noneho hari n'abandi bari mu Rwanda, hari data yitwa Habiyambere Deo, hari nka mukecuru wanjye utuye Isake akunda kwita Tate, hakaba ba data wacu atuye aho ngaho nyine Isake ariko ba Pierre Mariasi, hakaba hari n'abandi batuye nayo Kigali nyine abitwa ba Mahinda abavandimwe banjye na madamu wanjye Mama Lionso ndetse n'umuhungu wanjye Lionso, nkaba ndatuye indirimbo ya Jay Polly yitwa Iwacu.
Yee Ngabo we, ngaho rero umunsi mwiza,
murakobe cyane.
Rimwe kabiri gatatu Eric Mucho, yes, komeza ubabwire ibyo wacu. DJ Paul Muhamya, Jimmy, komeza ubaye ku ngoma si wacu, right? Twagiye
matara ni wabo abantu ni wonyesha ubumwe ndetse no kubumwe. Oh, hariyo ni wacu, zigira gisasira uzasanga bari bindero n'umuco n'abasore b'intwari batari bigwari ahireme ry'ubusabane n'urugwiro aho urukundo rwa kivandimwe
basa byinshi kusunyumve cyane ni mu misozi n'ibibaya twasigiwe n'abakura mbere baturinze ubugwari bashaka ubutware none ubu ndisanzuye we ndavuza ingoma n'abakarasi bacu nkumva uburyohe bw'isi gakondo nkumva imite y'inanga inaha nagombaga gushyikira niho numva nisanga uzihembe hose bumve hano hafi ndetse n'iyo bigwa basuhuze muri indamukanyo utamashyo muraho murakoma dore ibisagara byuzuye inka abashumba baraho barakama na by'inzara cyangwa inyota aho ugeze hose baragusomya yewe nzajya ngenda ariko ngaruke nzihamira hano nkwiye kuba naho iby'amahanga henda karyana reka dukomere kuri Afurika. Yeah.
turasusuruka ku ijwi rya Amerika VOA radio yacu niyo address ya Facebook yacu naho address email ni radio yacu @voanews.com mwohereze numero za telefone zanyu tuzabahamagara mususurukane nabanyu
bitwanyanjije muve erere Kigali mu Rwanda nifuza gusuhuza abavandimwe banje bari murenge wa Rusenge nkasuhuza n'inshuti zanjye ziri i Kigali nabasuhuza n'ababyeyi banjye basura indirimbo y'umuhanzi Masamba Ntore Kanjogera.
Yego urakoze Nyandwi we.
Murakoze mugire ibihe byiza.
Yego nawe komera komera
mukomere cyane kandi murakoze.
Taruhi humutware ndagukunda nyambo oya mama we ikando tari numutware ndakukunda ni kona gutu yikinyaga oya mama we ngo bagutu ruturago ndakukunda ni nagutu yumbisha oya mama we ngo bagutu ruduhu ndakukunda ni ngo byose nibyawe nanjye oya mama we byose nibyawe nanjye ndakukunda ni
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Address email ni radioyacu@gmail.com. Facebook VOA Radio Yacu. Iyi ndirimbo kanjogera ni imwe muzo umuhanzi Masamba Intore yaduhaye. Muri zo kandi harimo n'iyitwa Ikizungerezi. Intore, nongeye kugushimira rwose, urakarama.
Tujinama tujimigambi yo kubyina ikizungerezi
ngabure kisini kizungerezi kinaruga mbangu ikiwa mwiyo yabure kisini kizungerezi kinaruga mbangu ikiwa mwiyo
uzamutashe wa musore munyakazi uzamutashe yasisi Oje ni munzu na wa murenganya yo na mashiringi
ngabore
ngabore
zero kinarugamba mukwitwa mwiyo
uzamutashe wa mugore mukankusi uzamutashe yasize umugabo munzu na wa murenganya ubwo nubusamazi
ngabore Narugamba mukwiti wa mwiyo
Umweza numubi sinabarenganya Mukawari sajenda funa kuringi
Ngawure
Kukundwa ni byiza na nyiragicari yakunze bucyana
ngore rero byese n'ikizu kinarugamba mukwitwa mwiyo
nasanze agakecukiye sura cyane ngo icyami kimero ngasubira ngashaka nasanze agasaza kiye sura cyane ngo icyami ubusore ngasubira ngashaka
ngahore
ngahore rero
kinarugamba
mukwitwa mwiyo Nyitiza rubanda uke mu gitonda mari saragenda
ngabore
yigisiwe
mukwitwa mwiyo
na
ateye kizenguruka musanze kumugoroba gikerereza bagenze ngaho aho mama kinaroga umukwikiwe niyo uzera mutacyo musecyo nisham kinarugamba batindi bamwe niba ngaho Vikanza vikabambariz Muza mutasha mafoto ya marirungu Gahore Yo Mao Yego Ubyayo umukobwa bagira amahirwe Mubyeyi w'u Rwanda kagire nyampinga Gahore Ibyose n'ikizongere se Bwingenzi ntore rwagiriza bigaramba ruganeza bishanga niwe turirimba ngaho Chovigere mubahu shengeri jabiro intore yacu dukunda
gahore
gahore
tina
rubo
gahore
seru
kinaruga
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Address ya Facebook ni VOA Radio yacu mu ijambo rimwe naho address email ni radioyacu@voanews.com cyangwa se radioyacu@gmail.com maze mwohereze ubutumwa bwanyu bwanditse cyangwa se nimero za telefone zanyu tuzabatumikira cyangwa se tubahamagare maze mususurutse abavandimwe n'inshuti. Inshuti zacu dushoreje ku butumwa bwa Ndayisaba. Ndabashimiye cyane mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.
Yego nitwa Ndayisaba Jean Claude amererehe ngamuzenda muri komene mwomanga ku birometero 30 vuye ku kigo cya Bujumbura. Anagomba ntashe mugezi wandi yitwa Ironida Sarubanza. N'umugezi wandi twa nawe akora muri Tangazo Hotel Bujumbura abana bifuriza ibihe byiza murakoze cyane namwe kuri Bondo d'Amerika ko namumpaye kano kanya
Ndayisaba nawe urakoze ariko suba tuyihe ndirimbo
turakaririmboka kayoya gisurire
canke wize kubungabunga ngira wize byo kunyuruza canke wize byo gukiza icyo giturire wakagikiza batanu kikici gihumbi ayo nyendukisha kuwepo yo kwashi mfubye n'abafakazi akubaka amashuri n'amavuriro n'imigambi myinshi y'iterambere u Burundi maze bugatera imbere tukiberaho no nk'iparadizo abotenje imbere Burundi nibo nyene babupfukame mu nda
Thank you.